Gana max amarunji kago nebile bisambye byemyufu bibyo chine chiwata chanyola chicho nazine mviri zanchu sanso bibe hono myanyenjala mwana kuna nwazalusa bibe hono myanyole kao nafe kona gamba yotia bibe hono myanyenjala mwana kuna nwazania hono myanyole kao nafe kona gamba yotia. Ogena none era bilanga temisuwa jange ja simba mungwe. Ogena nulwa yunendoza choba jamu wabakaza kukute. Iyekwe wakanga wasiba miguwa nondweza. Iyekwe ya vieta nalikumatila na yekwe wansuka. Ochima nyinga famu mtali msolo yeteba famu. Ochima nyinga waleti yomtali simbe yobambi jisule. Bebe hono mianye jala mwana kuna nwazalusa. Bebe hono mianyole kao nafe kona gamba yotia. Bebe hono mianye jala mwana kuna nwazania. Hono mianyole kao nafe kona gamba yotia. Sometimes I know you're the way you roll your eyes when you come to me baby. Every interview of your mala mwensonyi. Oh why you drive me crazy. Sirikota malekebo malekesemu bichi sanga yukuta dandem. Hiza mkwana kwa njingi ya kumadube kuina msiza na kukweta mwa. Kuloza kuna ndobele la la mkwana kwa boka kukutu ya nya. Tulina mbamu endata na labika pira kwa mungi teri kipagu kwata. Baby hono mianye jala mwana kuna nwazalusa. Baby hono mianyole kao nafe kona gamba yotia. Baby hono mianye jala mwana kuna nwazania. Hono mianyole kao nafe kona gamba yotia. Yana masa malu chikago nevi nevi sambia bimyufu bibyo chine chiwata chanyola chicho nazine mviri zanchu sazizo. Biba la vyo bia ingera biba vyo vyo na bia ingera. I want to them. The one your name Swag Mama, aka Queen the Teacher. TNS. Me have to make the rest of my life best of my life. Uh-huh. I'm trying to be best. That's right.